Yeah, never go down empire. Empire, young chance de la pa. What if ele no kufi paya? Iwe tali.
Yes, I.
Hey, demjandi ezinai. Jay, kaufali. Umpika kumyesu na ifevani. I've been trying ilaidi daidi da. Kanishika ni na.
Minutes line bize niwa ni mulanda na wona gumwariba bize mwepa kuvala mwaletu makochi la minute nomba telichinja ni once fye muli week ni finch fyalenga kanshi mami ukuba so week na shininkisha love pa kuvala weni sweet nga papita fetu mamazi ni blacklist ne pa kutuma donze there is no response but kuli bambi kwena ila lila line mufonelo mwalishiva love iwa mina kumakozi nga te kumakozi nishiyo love tayafika pwene tamwasuka konga na tumafoni call imbi kwali bafe bambe obo mwapela makizi Zeba kumono na lavu yenu no muti mapanshi Fotwa ishi watu ya tifoni yalishi makanshi Kumbi ila lila taya bapo bize mwabasha ni kanshi
Trying ila idita idida Kanishika nina nichani Nivana ni mami Balengesa Nichani nivana ni mami Balengesa I've been trying ina mbida idida Kanishika nina nichani
Danganyo kwa pesa tu magari baby twa auto Nakupenda chari toka moyo ni walai sitongoka Kwa uzuli na polo linichanganya Nikazama kwenye fence sikujua mbele wenda nikahanya Nakuniona mchange nikipiga simu hupokee Ni wangapi kwenye listi mana nikikuita hutoke Au mi wangapi kwenye listi Umenifanya nilie, nilie, nilie Moyo wangu umie, umie, umie
I've been trying ila idita idida Kanishika nina nichani Nivana ni mami Balengesa Nichani nivana ni mami Balengesa I've been trying ina mbida idida Kanishika nina nichani Nivana ni mami Balengesa Nichani nivana ni mami Balengesa I've been trying ila idita idida Kanishika nina nichani Nivana ni mami Balengesa Nichani nivana ni mami Balengesa I've been trying ina mbida idida Kanishika nina
Never go down empire, empire Make GVIP, King Musa, Ken Prax, Sack Sun Humbreeze, Lap Diesel, Lil Breeze 1GK, Lil Leg, Sir Nimix, Gig, The Mumu, Benny Ponchona Mr. Plominate, Polo Pandola BK, Boy, Jika Maido libele logo fipaya.
Tio Shaina.